Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou wartar to bokki jandigal faadu hala Mamadou Samassi ko jang ñawli sakrabe heedibe. Tidalla jogaji tawede fufu benna tidalla jogaji fufu doode tawede fufu benna hikka e bultam wiide demal hikka 2023-2024 ben heban lawol hokkingal do tacural woni golloobe kaynduude demoobe gollirede. Kiloji temre joy ngoni hakkunde Bamako ben e kigni ba dawobe holliti wiide leruji sappo e tati be ngarta guldo do guldo dattol saabi bonda maggol. Kawrute yontere humnide kawral labbe leydi ndi na jokkiti e maman na hala mudo le yewtere meden on namparla di ngun sembe ko waruji amen hande kikide albare 9 septembre 2023 bismillah sakrabe demal hikka e leku tayka ko ben heban lawol le nukuji kewdi leydi ndi no holiti ardibe golirde kabaru demal e kanyo dunno demobe gonbe to kuciala sigu e sikasu jonno e jeli yu fa hande to boyidi jokito bangal mbambari e kanyo dunno gawri asetu kante hajab amen wonko hebani kede fostango Umar Bagalo e sita sidibe
to kuciala to kambe lamibe kabaru demal wonbe le o don nokkube kollitide belti e golle o sanne hondum wonde yarde yeso seku kulbali o witaydi de puddode tiidi no fu hitani kande be gikkini gikkel
mere tijji me heban nyamiri lettimode onnungu sabi bambaji amen ko aba arandrere fu boni sabi kokke gagnol man handen to on moddini nyamiri amen hono misali bayeri motiri fu wadi bibbe fawodi habuji amen ndum moddi fawala sedan
non dum wori le réseaux segu kany e sigaso dum kambe remobe wonbe tombe be kolliti wiide e jogi gikke lobbo ka dum e tawede fu to nyonoto wonbe tombe mbiyan cikkiti
busan zone kon nana
le lam menen busan do mede yetta Allah sanne hono ne nun on wodiri sabi dubi hewi hannen me hebe hono on nun muido non to holli alhal lobbo jaati arano awdi amen mi wadi dum le tampereji ga handen to on holli alhal lobbo mi wadan kettal lobban mi heban nyamiri mi weltige sanne
mi siwasa sorola
le demal hitani hikande lamu kucialo holliti wiide ani yeli hebude ko yata tonuji uynaay temede jetti ha buri mo
sakal o tuta haklaji mo dukko parane boga bem am Facebook e Twitter mbere lu ko holta ben le kangar hipgul wada mudum to leri ton le la mutumutu nyande alan jabbe de denno won keñ won ko ben ko kabar mu holta bangal etat major larmi de do holti le communique dirpa wiide fama be ben mayurama yimbe joyo yimbe tim ben nogo yon barmi sapo go ben majji denno kaki dun kewdi bonni ne majji ma avion goto denno wattu mo jibbe non yidi non jipade nden no hultama wiide dum fa hande kambe gonnobe donnobe an gondi tewtede bangal terusen be jeddon be tewuji mabbe jeddon woni ko yoppa ale nuko mobdaji jetti bonnama ben ane majje dum kaaki kaborde e ko nande mudum benno ane mabbe dum ko warta chapanta ton yimbe ben mbarabe fandeli kabaru mbiyan hepngoji terusi ngaddi fay boyali melati sababu bibiledi hewbe heddike hen denno benna hani jati bibiledi fuf hawra do gotum no holtiri adoguli gindo kanko ministre kumini do fina tawa denno kanyi dun kanko woni turusiyako denno holtiri yalla man ko be ana hawra do gotum den wad noddango lurgo tabali yalla men goto fuf ana tamundira juude nyande alternande o hadi o hali ka do hala denno kadu yalla ne bedoro famu kedde no ko farmata bago hebe neido fo sango alsisse
tabali
tabale yo noddango fa wada imadraji yalla fina tawa ana heba hunchenede hore hono no wirani do noddango fewde malinke fu yalla mi de keba wadde imadraji mi darono leedi amendi fa jam kay ngotu mako ana hewteli mi ngada imadraji mi mbayi fu yalla gondal gonnongal hakkune amengal ana heba wartude ewen jonka ko rentini em ko nafamu dum momni sanne yalla galleji amem tampudi sanne ana heba sultere jonka yalla leedi amendi ana heba iwde cittalla mo wolle mudum ne nyaloma hande o min fuumi de kaani wadde ko min baawi fu fati baasi o janja leedi malindi tariki mudum min fu woda
wakat juno be am fa goto ben gimbe hisube gol wada do bato to mbuto heddaki le ngallure rarus denno no hultiri ben kam fedde humanide ben denago be haybe gol be do yimbe le cakti be be ben yottike tumutu beta ko denno be fufube bisima le jangnirde bahadu ben ngondo ton be domi be nabbe le nukuji mabbe kanko Issa Traoré horejo fedde men jokolbe Turarustun jogototun yimbe fedde haybobe men hisube be gonko hanni Fatma da ko joketen festango sitasiribe
fait god heddai don kasi ciagan fellande wadal feti ak bato yimbe fugu tawa do bami pinas wadi tumutu kenyen fait god heddaki gina rawsi kasin watti fusi pinas yottiken tumutu bede sakite to yimbe tun be yimbe wadnabe mobilaji homo febo yotto nukutu muy jippade jogabe jippinamle le sulle kol ko noddirte bahadu mede sugli sedan sabi men nelli inde yimbe yogabe to hejab amen jodbe tumutu gaame hebe winde inde jamari fe damudun kenye jati me wami winde inde yimbe heddiben dun yaha fayme teme neyon e cibani jeegon didon inde mon ko winna nella hejab amen jodbe ginni tumutu be ngo sakito be yimbe faabobe
sabi bononda magul mbien datol bamako kanyeba ben yo tidal moka wonande kambe dawabe be denno wulti video dum fuddan gila ben sa yelti kita denno du datol lingul rn 24 kanko Ousmane Niali bul nerado amen to kanyeba tour wonko hawrunti den ketno foistango ko hebani kanko du kanko Ali Cissé
dawde do ngol lawol hunde fubura dum nawde gol yottaki kilometre ji temere joyi a wadan ko buri erngaaji sappo e tati do maggol gol noddirte gol RN 24 boni fa yabbiti woni ko holliti dawobe do maggol
vraiment sran
so gonga alla o lawol gol kan wurdini ana tampina mi sanni minen dawobe so bami fa yuwe kitaka taw sirti e jam sel sel fu tawa darido lawol ka wala miden jidi lawi de mu intine
man woni mago wuri la
jogo keita kanyo dorbo mbel andedo gol lawol sabe fuddi yaade do maggol ko buri dubbi sappo joni o mandarte kana ko be leedi ndi darno yalla e gol mo intine sabi e makko e gol joggi nafa sanne bangal kepal cercle o kanyi e region kay o fu
strain follow
mine woni yimbel arande dugube do lawol gol ko dum cili mu inede le hitane 2009 lawol gol mu inaka fa gasa be mu intine mo cili kewdi nga wakati fu atawam dum bona mine mi chauffeur en dugugol do lawi kantidi yo hakke miden joba peage ngaydi min jotti fu jawdini wana faamu intina lawi di wadirana so dum heba ma wadede ka dum sultinammi
fadde noddango dawbe dum maggul ngadi yalla ana lato donno mobilaji jettira ngadnan ko en hakkilo pati kasaraaji lawi kewto dum ben kanye tidal laaji goddi fu kebeteedi dum maggul dum woni ko Ousmane Niali bul hebi ni studio tamani iude kenya ba
kanko ziz draman jara hanka sen ben jeda ka fi ben dental magistrat en mali den no fedde mabbe hulti dun nyande ben asa njan ben alal barande wattu kanko draman o tawa e yeso mabbe nono li botu mabbe der hulti wide dum do yo sabi ben fodde mako kanko ben hulti wide kanko procureur Mohamed Sirif ko dun itado mon ben hulti ma o jeda ka fi dental magistrat den no beedo fu hulti wide be ngadi yeddigol sadaji fewde golle mabbe magistrat yako yewta meden on nam par le men hala men yontere humonde dawral bibe leedi ndi nenno le bibe le mbien yoga leedi mbien yoga be jabe nyafunke kuro hulti wide badana nay hala ngal do kawtal be kayi to mi nyakay hulti wide men kawtal arande warngal nafi nenno yilam yo lato ko jun gal dun keddo nako hawrun tinen Aissata Diarra e do fastango Ali Cissé
ambe semaine nationale de la
réconciliation huntondirgol malen koobe min goni so gonga alla o de do yontere ka darne mudum mata masanni to hayabe kayi mi fu mi be do ni jul amme mi lati ke dana wotere mi kali hala jam en goto mako kayi do rowande darnde yontere de mata masanni geleji kewdi fu wonto di habo wonno le mudum sabi margal le tawangal mi de nana hala majjum ka ga sembe mudum ana fandi sane koro do huntondirde homo imadaraji mabbe di e be kanno wadde yottare yimbe le jogibe kaborde be pamina dum en yalla ana jaba warde joddo e amen famin kaltida so wana dum nyafunke do ka min kam yeyi darne mudum fi yambere arande ka darne mudum mata masanni sabi himbe hewbe fu ana wonno hakkune himbe jogibe kaborde jawbe yuppude kaborde mudum en so tawti
yotra meden zoom studio ben do mut jom mutu e ko buri hewde banko dan taykan urni fujikaji e do kadle burni yalla euro fam do ko sabi mudum ke no ko ben Aissata Diarra do fostango sita sidibe
on mati dun sanne watti jondi dati din le genni bamugo dogno motoji ko heewi an tawa ana filiki kofol mu en an wa kawda jaati e andaado ma bangi feengaaji di nga hebda andudude jommu sa atam on mundi nuko fa antata e makko daramaani o neddo goto ko yidi wadde dun cagazo borne kadle makko o wa bornade dolla ka makka kay o munta kasil kofol makko mariam dun non wodiri cagan so borne kadle makko on ha gollidiraade o borno kasin hijabu mawdo o watta loñor mawde sebo o yalta yimbe ko heewi ana wada dun hannen dogno dum dati mawde di sabe ciollani e janji bondi ko tawtede laabi di wada ka gudron mariam e dermani wi ana wada dun yalla ben heba be yotto gollidiraare tawa kadleji mabbe tuune jam sopdan fu hewtebe cagal mudun bede tewtira lam on tinno fi adabriji mu intina dati mawde di to yimbe doginta tinno kasi fi adabriji honen dati fu labnirse
sakabe rokkaten ka barjo me hande mi ton tan do sat fu heba yewtori jam en do ben application so jotam yu bangal play store o sere yotere meden magazine yewtere meden magazine na yuudu kabaru ben nyaaw bondo lulido deng denno mo hande hutan wi yimbe sappo e nayo mi sappo e dido chaawi dun denno e buude men nyande kenya dun sappo jena liru septembre denno dun tay kamoto kalabon koro e gimdi lam kulukore kanyo dun muti bo men denno kanko kalifa guuta won ke ben kede fastan min isitasebe yo en kirijam buri hewde dido nyawuji takkadi di do worbe balki en do holtri khalifa keita joko herajo gulire honde cellal leedindi o kitrol wiide sifa jogola nyawuji nawani jati kabar mudo
sur les 12 cas ya
leeme sappo dido be ngon nyaw mata mu en gote mabbe ana fota dub sappo ne sappo ko kandambe gote mu en fu ana buru dub noge robe jewon e worbe jeddon won ko ngon nyaw mata mudo mere teotra homo futtino walna le mudum sabbe woni fide dabriji honen ngon nyaw dirte du sabi watti fu so ngon nyawon matam neddo goto fu med andini
maladie surveillance
chaube o do nyaw o na tawre sifaji kiwdi taguma saji kam do goto be hultivide o do nyaw bondo hana fi yebede kedena docteur Charles Dara o infectiologue to l'hôpital du Mali
c'est une maladie
o nyaw yu bubal tan won don watti ngod watti de sanne ga watti a tawan dum wala nyaw tiddo sanne dun wadda fowe wulare chaldi fotta jukul en nanan mudun so nyaw nan yimbe jogabe jati a tambe de wat tampude fa semen timma be nyawna kale nyawna ta sabe mbarabe gal watti joni ngo nyaw ana wa nyawna le ci docteur je meden fu ga wala hono nyaw ebola no sabo na wala fu kany pongu dar e musa ka nyawngo mudum
dans des circuits classiques
hono fu o do nyaw o raboto docteur ko gita jol wiide nyaw o raboto ko beedi wiide o do nyaw o nanandi ko hoyfi kanon tielaji kewdi chaawi e kabar mudum
la transmission elle est
o nyaw ana hebe tiagal son boode nanal mudum ngati bani adam gal son wala dum nyaw ngo wawa wetal fu feson battonduri o nyaw ana tidi sedan son heba ko nyawna le watti mudum ga dabir ana fiya badu fotiri fu nadde fu mo o nyaw nangi ana wa nyawnede
dans les formes avec choc septique
ono fu o do nyaw o jogorto kedena fa ne docteur Chaldara gollo woto l'hôpital du Mali
du moment où le moustique
watti fu zobodi ngati tomonte ana wa hewtine neddo o nyaw de jom ana wa madde nawal lon tiagan baddi jiddi yogabe du ana wa yewde fa hono badde sappo ne sobe mata o nyaw e chaldumen sorgo o nyaw ana wa boyde sedan son o yotti ken yottande sabi so nyam on nangi tomat watti hono jonte tati heba ka nyawna dun wattide
il faut compter en moins 3 semaines
yalla boytude farati kewal o do nyaw o do wotere be hultiwide da dabreji di yo wonande goto fuf be mbisi yo pat fay goto soro hore mudun sabi dun wawi sambide satere nyaw o kedena docteur Bakari Sayon Keita kanko dun o infectiologue to golirde INSP
chacun de nous c'est de dormir sous mou des moustiques
mais le théâtre homme fou tinno lelo le arcleji suwadi wala nato sabe jamaren da sarre o nyaw cagal mudun e watta hakkile kasin e nukkutube jotto sab nukkuji men ko hee handen a tamonto nyamarde hono pidengaaji nanal mudun dur ana sabi bina wadde tuuni le watti nungu joni jandi bondi do ana heebnu kuje jogaji dur jamo tinno wodo don pati jodo batta godde nukkuji do ana waheedne jommu o nyaw me tewtere homo fu tinno pati wi a sawran hore mudun so ngo nyaw matam e mudun jommu fi dabri tan yotto ci doktoroje hebana nyomnirse
santé pour une meilleure prise en charge
lam ko be na darde jamarande teddinde kala ko hollita e darde dun yimbe nodda numero 36061 yalla humpitinde kala wattu sobe cikiti neddo goto tawrede o do nyaw o nokkuji mabbe